with promos.com.
Yeah, problems over here.
Where is the good times?
Microphone, yeah, microphone killer. SG Slot,
T-O-P-E, boys.
Hello, Kalanganya.
Youth, come on. So, Malaniga. Ganai puti kento, bolani kapito. Kuya kuwika wino, kumuka ka baby dope. Wilaya teka sana paka puna. Pula paku pula mata kote ya kuteka feya.
Uyine busu shupu kunye mchifuku. Shini 50 balo iyo kukua nana molo. Shini kapito sana mamiyo kuwa kewa koso.
Sam,
te ya kuteka feya.
Machi te convince uya tende shekatara. Umfachubu imbolo wishi biatu waliparo. Jambazo. Te ya kuteka feya bonfie. Kalimbi palo jenu liya ipofa kwita. Kwisho kumini wajifu ikako.